bilowne hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digay macluul ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka geeska Afrika haddii ay yiraahdeen codsiyadooda ku aadan gargaarka iyo lacagaha naf-badbaadinta ah ee loo baahan yahay aan si degdeg ah loo helin. Lisa Shilin ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Geeska Afrika waxaa sanadkii afraad oo xidhiir ah aan ka da-in wax roob ah, waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 40 sano. Haddii ay abaartu sii socoto, hay-adda cunnada adduunka ee WFP waxay ka dhigaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan. UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an. Daniel Dagashka Mara waa ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee Bariga iyo Koonfurta Afrika, iyadoo oo ka hadlaysa magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, ayay sheegtay in khatartu si gaar ah ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
Waxaa Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa. Hadda haddii aan barbar dhigo sanadkii 2011-kii oo ahaa sanad abaareed, hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay, kuwaasoo ahaa 340,000 oo caruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahnaa.
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
In ka badan 4 milyan qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya ee sanadkii 2011-kii, kuwaasoo karabar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ku yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqo darro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine, but supply lines are now blocked and the war is exacerbated.
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine, laakiin jidadka ayaa hadda xiran. Dagaalkuna waxa uu uga sii daray bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka, taasoo la micno ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay gaajoonayaan oo ayna haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqadarrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay-adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo. UNICEF ayaa heshay 3 dalal oo keliya $100 milyan oo dollar oo ay ugu baaqday geeska Afrika. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay $740 milyan oo dollar si kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada naf-badbaadinta ah oo ay helayaan inta badan 4 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota. Hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Lisa Shilen.